music.
I'm afraid to close my eyes if I don't want to miss seeing you. Even if it's for 1 second, I would move mountains and swim across oceans to be your presence. Miezi miaka imepita, moyo unakuita. You are special for my heart, iwe wangu senorita. Miki tungu, weni nyanya, baby njo tuliunge penzi. Moyo shaumia sana, leo nimeamua nikupe tenzi. Na kupenda sana shori, se zangu zinakuhitaji. Sometime nikiwa na oga, na kuonaga kwa maji. Nikwambia unajua utani, na nimizaga moyoni. Kwako nakuwa kipofu, hata wengine sioni. Usiku siafumbi macho, mina keti kwa kitanda. Kiri kisha mawazo, kichwani yananiganda. Na kwaza wepekee, malkia mwenye upeo. Leo hii nakuja kwako na baka kipepeo. Nifisha cheo ni uwaku wa milele ma. Takupa penzi siku tendi sito kucho ma. Usinigadi miki vile, usije ukafanya vile. Kaniacha na kitanzi mipolini kama bele.
My kwenda
kuwa nawe na furai.
My kwenda
kukupata na jidai.
My kwenda
siwezi kukutosa.
My kwenda
kwenu nitatoa post. Usinitenga, usiniache, nitakuwa mpweke. I'll be crazy, mauta nifanya niteseke. Penzi lako tamu, napenda mau kitaba sam. Sishiwi hamu, naponipa masham sham. Mami nitoya silani, siji niacha kizani. Ukiniacha kaya tima, nteshi vipi duniani. Shori, nitoya ukungu, siji niacha na machungu. Istosha wendo, switchi balafu wa moyo wangu ma. Tufanye mishele, tupendo tudumishe. Maneno ya wanafiki, ache pembeni ya pishe. Ushaniteka kakiri, umetawala wangu moyo. Kwa kofegi nazima, amini ni asemayo. Kwa watu nini nitasema kama ukini bullshit. Mtaona soul, street nitakuwa spit. Basi joe, uwe ni soul, but it's go. Aya, my boo, sijo kanitoa roll.
My kwenda
kuwa nawe na furai.
My kwenda
kukupata na jidai.
My kwenda
siwezi kukutosa.
My kwenda
kwenu nitatoa pause show rap. Mi mkomavu kwako sitokosea. Bavu wangu moja baby ongeza wako tuepea. Ni show love. Mi mkomavu kwako sitokosea. Bavu wangu moja baby ongeza wako tuepea. Cute boy alongside PK PK Mike Rida.
My kwenda
kuwa nawe na furai.
My kwenda
kukupata na jidai.
My kwenda
siwezi kukutosa.
My kwenda
kwenu nitatoa post.
My kwenda
kuwa nawe na furai.
My kwenda
kukupata na jidai.
My kwenda
siwezi kukutosa.
My kwenda
kwenu nitatoa poster.